Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Do yo Sidjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Alal bare jetti rewru avril tan 2015 po jetti yamde jabrima silimaaji debbe joomiden tawa e der maison de la presse pomoko sekiraabe jotti nono do kabaruuji di hande yu umar waygalo on compétiteur wiide dum wonano kanko horejo leedi ndi o wadi noddango fewde yeruuji makko goddo to murtani o wi on do tinno tawe le hen on algérie tawra e kaldele kawrangal yalla e ngal yaafa kanje gube dum wonano murtudebe koliti wiide hono o hakkilanta ko yo hakkile lobbo jaati kambe koy mabbe ne la mabbe anato murtani to wakkati joni o kanko dum non nerlaado horejo leedi ndi o kumini hakkunde bibbe mali fu fa jam e deedere warta le nokko bibbe mali fu dun narra damal gotal jeltira damal gotal ko wonno to murtani to ko wadi noddango fewde dum wonon yimbe le nyongitibe wakkande tidalla di gonno le saha leedi meden di o wi ben tinno cioddo e gennyaaji mu en wakkati joni o kanko dum non goto horejo yimbe le kambeeraabe o hudi tiwid so ni talki dum woni algerie di cinyinaka hono gombe tombe be bawa sojjaade fe kanko dum wonono ciutonodo le saha leydi meden di holitan wede kenya o wari do bamako do ilo iwi bamako do anda ka fu wakkande joni o toyi wakkande o warno do bamako do de do yide horejo leydi meden di o wonko be kaldi do hen secretaire bismillah modon e hedade kanko horejo leydi ndi o Ibrahim Boubacar Keita wadi noddango fewde dum wonono yeroojo makko goddo to murtani o wi on do tinno watta koyde mudo hon alanzeri wattire koyde mudo le kaldal e kawrangal ko nelaado makko o yehi ton ko du o holli tiwide wala fu ko ni faana mabbe yalla dum wonono gube caliide tongude hono kaldal e kawral alzengal yalla be tonga dum ko yaafi kede Ousmane Dicko
Zabi Sidi Oudou Mamed ministre kumani do derintinal nabdo kabar Mauritani Martini Kumpa Kenya tonok shotto holliti mali ana faawi gike mudum e do Mauritani fa salibe be kewte cinyande du kawral aljengal ko Zabi Oudou Sidi Mamed holliti e dun teddi e mali fa sanne yalla Mauritani ana darano fa kawral hebe sabe do derintino bawdo du beedade e leydi Algérie nelado andini du le kabar o giggol tekkugol gongol hakkunde leede endameje nanugol Mauritani jungo mun wadde ne gouvernement Mali hebde ñufugol baase hakkunde muudum e gubbe sahal murtudo de hitaande 2014 Zabi Oudou Sidi Mohamed wi Mali yeggitali ko président Mauritani yaano to kidalto wattunde baase o nawnonde jonte kewde joni kawral hakkunde bibbe Mali ana saggi ila go lewru mars dental gubbe aza wadde de cinyinaali fa hande hono ko tonga se hawra to aljeto
kanje dum wonono gube noddirtitoode aza wadde be koliti wiide yo dum hakkilanta ko lobbo jaati kanko jeddo o kabaruuji dum non dentengal balle biide sina leedi ndi fecce de noddirtedo Mohamed Ousmane Agu Mohamedun o holiti wiide wakkati joni o hono kambe ko he mabbe jaati nela mabbe anato murtainto kede ko Ousmane Dicko faccentine do hen
e hakkilam Mauritani ana le hen fa dande so wallude gede de hebde kawral ngal kala jabani joni president Mali ndardi Mauritani tekkine kumal fa sanne fa kawral hebe sabe ga amenga tidala wala yo wayde pamral tan wodi biden jidi tobbe yogaje labana kala o golle ana hani ana foti wadinde hani du e hakkilam yo dum dabare yengo Mauritani ana hani tawede sabe tidala Mali ana benni kerol mu ana hubi Mauritani Algérie fawarde e Niger Mauritani gonde e derintinobe be ana hani ko humano de dabere horebe sema ana nokshoto hande batamudum fa batane lobbe kebe
le jonte jabbinode fuuti de lajana gonno le mali fu e mangal mudum wiide bomboje chami to gawoto kanyeto kidal to hon andirden no dou le dum woni hono le wuddu mali ndu jaati le lamu motti o bonandaji kewdi ngadi ton fa yotto yono jafaraabe kanye dum wonono ko wadno to bonto ko holitan wirdo bamako do dou won bombore jaati fusunde do kanko dum wono Ousmane Cornio yo goto dunki en ande hono kuminibe kibaru deejere o holiti wiide jamana hanno jondiraade dum jaati kenya on wonno do halude amen mawni do kede ko Ousmane Dicko fa continent do hem
il faut reconnaître
que andudo no dum wori hande ni edum gani dum hawnaaki du sabe edum haani eleno mali wori eley wayde deejere ni bandiji jogidi malfe torrobe bandiji di ngala fay hunde yanabe yimbe sindugolumeji yo don tan woni dodi kebata torrobe du ana fellobe e en anda ko sabi dum fu yo fa yimbe duba tan be gollirta dum no dum wori hande ni torrobe e murtobe fu yo be himi goto faanda murtobe jabaali sinyinde tafen faande be bawi torrude yo dum fu hawri so haddi leedi meden di daanaade
plus à dormir
kanko ministre dum wono kumin hakkuni bibbe mali fu fa nara damal gotal jalta damal gotal ko yaano to mursen to ko wadi noddango fewde mali ko be gombe tombe nyongitibe wakande tiida laydi gono le saha leedi meden do wiben tinno mbirfo e ngenjaji mu en kanko dum woni Mohammed Ag Alhobori o holiti wiide wakkati jono so ni hono ko hala to Alzeto ko dum tongaka hakkunde gube di de dum wonon lamu mali o kanye gube murtude nyongitibe gombe tombe be bawa wirfitade fe le ngenjaji mabbe kede ko Usman Diko faccintine do hen
Watu wari momenkani iude nyongitade watu wari momalihani wailitade wambe sahal e baleri malifu anakani latade gotum hodbe nokku goto son jangu wadi bange mabbe e torratake kali sahal tone son jangu wadi hukum fu gondo e bedangal mudum dumatako e dum hani selde se kawral wadali men birfatako hoto men birfoto do lamu fay goto wirfaki le cercle ngaji di fay hunde wala lamu wirfaki le arrondissement ngaji di hoto nyongiti be birfoto Jalo sari hana hedde yeso nagge podo wedum
Secretary Abodo Mbaye neltirade miijoji modo hella men bembal ande ngal men noddata phase Facebook ngo
Tamani
beta ko dum wonono mobile militaire en jokkuno ngil horejo leedi meden di o wakande wono galle makko somo gandino do pale kulba to holita wede ngil mobile ngel yabbito luger mobile ngel du sami yibel ngombe le hembe dum wonon militaire be fu be barmi barmu be fu du wiama wakade jonobe nabama dum wonono su docteur o mawdo no dirtendo Gabriel Touré ndu dum woni hono kanko neddo ciutanodo le sa haliidi meden di neddo holando holita wede kenya o wari do bamako do ilo yudo bamako do du andaka fu wakkati jono to yi kanko e gendi ko sabde gendi ko wari jabbitade mo do bamako do jaati wakkande wonno do bamako do de du o yidino dum woni horejo leedi meden di ware ndiyan juuti wakkande o yabbano jabbangal de du hakkile makko wana ko jotti no honjotobe kolitir wiide wakkande de neddo ciutado holando o yoppitande o yetti francis sen o yetti yoppitere dum miccitede wiido o nangama le sa leedi meedi ndiara foti duubi tati anden kanko jak risko du mokana mbara chapadde joyi e nayi o donno terendo holita wedo ngardo sultinade tan dum wonon le saha leedi meedi ndi to tumbuto to debi ciutamo novembre 2011 de holita wedo mo wonno le hotel makko mo wonduno e tuba kuube du gendi ko dano wonno to kanyunka hebi somtiki wala yimbele ciutabe ko wari kenyo do bomoko do ministre en kewbe jehi jabbita ya demo dum won Hamadou Konaté kanye sada samake tagal mudun do yehi dum wonon to horejo leedi ndi oto Ibrahim Boubacar Keita won ko be jewtidi do hendu gendi ko don wonno yimbele jabbiti be mo be o yewtidi yimbele jadobe kabaruji be do holliti wid wakkande o nangande hon nangu be mo be nyangaymo ko futi non wakkati jono do mo selli basu fuwala e makko holliti wid wakkande france dartano fa ittamo e juude yimbele ciutube mo be o wakkati o mo wonduno e farati sanne ko weltiki sanne wakkati jono ko hebi o yoppita ko dum wono no mobile ministre ma holita wede ngel iwroto kidal to ngel gandito gawoto wakandi ngel dabiri kidal ko yata e kilunga chapantati ngel yabbito bombore wiama yimbele dido dum won hono yimbele ministre ma en soldats en gonnobe hembe dubbe barmi goto o ko nawni kisane wakkati jono nabama dum wono su docteur o mabbe wondu to gawoto do lanaji meden din di wato do lanaji meden di kodoto do bomako do holita wede ko foti kilunga didi doro gujju boddi no dirtedi ko ka yindi nangama to di doro gujju so di ciottama holita wede jawdi mudan yafa e milioji temedere e chapanɗe nayi yimbele be doro guuji din jiyam mum be fo holita wede Sierra Leone be iwata be iwrino dum won hono nokku noddirteɗo Sao Paulo le leddi Brazil ndi wakkati joni o do holita wede dum wonono beta ko o jaate be kanno na be dum won suudu sari yaaru commune jeegobo do bamako do sekirabe jeewe yalla hudu woni en leeyi reseau ngaji men di holli tam wedum wonono sigaso to ko foti commerçant en ciottobe bibbe ledde temedere chapanɗe joyo kanyu en ciotina e ngenjaji mu yen ebe jottino nokku dum wonno no dirte mambe lono wakande be ciotinete du holli tam wed dum wonon mangal pade en kanye ngari so dibbi be ton wakade jono dum wonon kanko laami don derdo walde o holliti wiide laamu o adnaaki wiide ana hokkabe nokkuji ko yaawi nokku mambe lono wonde e mudintinede jangal mu de birfitito faato kutiala tobe gondi mu intinde dum wonono kurangaaji gondi tondi edam holiti wiide ko be gondi mu intinde tonko du wakkati jono dum latiki sababu so dum wonon deede tati gondi tonde so kurangaaji mu en tacca jangal mu de birfitito faado motti do kawrital mangal an wonde wadde ton wonono yibbele be bonandaaji ngadi fewde mu en wakkati de basi di gonno sa ha leedi meden di kanye bale halana be gondi famminede ton honno sariya laamu hakkundeejo wori ngabbe o golle do non walde minisma be kolitiwidum faabo tobe wakkati jono faabe paama honno sariya hakkunde wori caggal muuden garanti miniren faado segudo o ebe gonde wadde ton kawrtal mangal faabe jaya lono be dokkidirto ton juude fa nyaame haare wadde dum woni hono leede afrique be fukkedu de hirnaay kawrtangal engal haani wadde balde joyi to seguto secret fa hande kedde heedade hono andirdo no kabaruuji meden di ana keddi.